Medofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana in it as one
name. AWR Ghana.
Ofo mo akwaba eba mema nkomo dwumadie eso eba din shira osa da biara da ohweyen na mo futu wa mode banyina asoso nyame adom ye fa ye bobo mode asa yinyina ye be bibia kama se ne be ya wani beje mesumani beje na yinyina no aboaye ewo ya setna yetimu mu eba din shira obebre yesre covid 19 yade abai ya yenyina yasade se yebo hu dewro moma ye momoden ase yebedi protocols nyina aso na aboyen na bibia ye bia aso aye kama yesre moma ye mfa yade ne ni agro fi se yade a ye nokre na ehu nyame nyira ye nyinse nyame dum tie mrepem no obeyi ye firi sa ohawe nyina mu ene nyame adum se de na otwe atwetwa mu nyina no ye ne mpanyu otwe mienu ne miensa no enyina ne mpanyimfo adi dwuma yi enne soso ye ne ye mpanyimfo ne asofo asahye abio ewo dwuma die so osofo a odi kai me di firi me heya no eye osofo
Ernest Gansa
de oto so so ne osofo
osofo Steven Nketia
mpanyimfo ne asofo ye mu akwa ba yesre ja enam protocol a ba ye dwuma die nti ye sheshe no nose mask ni bibia se be bibia be kama yesere adwuma die mu nti se yen haye a ye be se yi se de be ya obete ye kasa na bibia yi nse nyame nti bibia be kama te panfo ye betimi ayi mema
yo
nyame dumu last week no ye sua bebre efa oba ye ye mema ye hia na ye hwehwe se ye ware no panfo ma ye ti nyoma bebre ase kama de odone kawia ne nyoma bebre kabata hia enyina ka ho e ma yetete nyoma ase yedu education ana se nguma sua edu woni eto yebo ase kakra fi se ehu hia ye papa apa enu ti yebese na ye domu asuko yi papa apa ansa na no enyina besi yetete ase na osofo gansa e de ahye ebrade nsa
otumfo nyankopon ne mema dwuma die mu nso wo de ache yen wo na otwi mu Yes, Robert can ye hon. Be ya dwinum. Fa yen so kasa kyerɛ ahwɛfoɔ. Ma ahwɛfoɔ so nti wasɛm ase. Ne nsiesie me ye nyinaa ya bra bɔnyɛ fɛ ɛnhyɛ w'ani onyam. Na ye da akye nyɛ fɛ wo Yesu Kristo din mu nti. Amen.
Amen. Bɛnfo ye ma kwa babio.
Ya, ya.
Mse na wo twetwa mu no. Na mɛma nkomo dwumadie mu no a Yes, yes, yeah, mema ma ye hia no ana ye hwe na ya ware wo mo no ye do education
ngomasua
nga sa ngomasua ah na sa ntete education and career sesa aha ni ho na ye do ye na ye pese ye to aso ofise ye ba bia ana bia ya e wo se ye yire ye hupa na ye hun yie enka nka se ye akwawefo yi oso fo gansa me de be free so
Adisuan ya dia ehu hia yie pa ewo awadie mu nanso ewo na kwan hudo pi ene se se unya de wako school a ewo ho hawo ena de wanko school soso no nanso ewo ho hawo
paradox
eno na se ukali ni mienu nyina obi wo ho asabi wanko school ni nwoma nim no anko akiri papa nanso otumi nya bema bi ewa ano ema bema no boa no ma ne nwoma nim ekọ anim e bia onimade a nko betumi akọ nanim ba sika sem nti enti menye wadwen so bia wako school adura akiri nko ana ese mewa ano so ohwe na ni suban ye na obetumi aboa wabrabo mu a eye ne no no ye wo ho hawo na ne wako school nsoso no enso ye eno nso ye wo ho hawo Minim se eno nso akire ne yebe baba hawo nim ne ahunu kwan a yebe fa so na inti se wo kọware a se de aka no hwede wo dọ no hwe ne a obe owote mama wo nia obetumi aboa wa blabom a se sika wo hi ye wo kwan a nipa ye fa so ye yie memfa ne yie yo obi wo hwa ne yie yo mu no awade a okoye na ema oyie yie obi so wo so a ye wo no eto sika afia sika ye dai ewo mu dada na obi wo so a obli ne mogya ni na ode ebenya sika saa na awade nso so etie nwoma sua eyade ahuhia na nso obi wo hwa Well, you'll be on Fanam Cusco. Our dear call, Yentino, and ne, Nicola to me a buano, Emma, walk on any. O be all soa, walk o school, dada. No be all soa. Tibia be a nuclear drinking, now call him, I say, as I say, O Cusco. Ninano, a war, ne how a woman to me, say, actually, a beck and a howl.
Yeah, I don't get ya. Yo, for me, chow. Kakra meka fa homesua eno ho no nze na atwetwe mo na eboboso anokwasem nie bibi ye dui homesua ho hia yi pa na nso ba kwa ile se de se adwum ni se enye guarantee se ebe ma wa real successful the fact se obi akọ school anaso onko school no enye susu dia obi betumi akase ba na wa real no se bi edimu anase akọ yi se dia wo hwe no na ye bi se se school ana sa umesia den eye e waware mu den na umesia no eye e waware mu gedi kan no se de wiase na ekọ no nyoma ni na no eye no ekọ no school kwanso nti no e ade ehu hia yie pa se e se bibia ye du ye se obia bọ no modin so be ko school afi wo ware a eye se obenye obi a wa ko school se de ye di kan aka no nanso no ohawa e ohun se etoda mema
yo ho
ko ko nya oba wa ko school anka nimdi owo owo adisun e wesun ne sesa ko de bua ma ware no eko nanim no na afi odisa nimdi e no e de twa ware ne sanachi okay if se mpempi no ope de efa no ne right ope ne fa hu di so ofi se wa ko school be all this wo the four cities ba onso the two cities ba and nti no say o senior ma e say onso so no ohun kukum nso so ohwa senior ma no yen background as africans ne ghanians no ne akans no ene ya culture no bo abira de say no yan ba mu pa afi ohwa biblically no anya me say be ma na ye ebusia ne ti ha nti say enya akoba sa no pa na akofa ho aba school no ano the other side ni se is na so ba no wako school nti no e so ye adwuma adwuma no ye mpempire no enye ono an adwuma mpempire no ye obi adwuma okwako sho obi ase to bi kwesho obi ase anipa no na kire wo de sesa wo ye ni de ni se wo ye nti ba hu se e bia ba ma ye doctor ana ba ma ye sofo ana oya accountant ne brɛ adwuma no ntino brɛ bia no bɔ sɛ ɔkɔ abɔnten ɔba no so wa kɔsku egodum pempem so bi ntɔ no so so bia no so yɛ doctor na sɛ ɔno so yɛ lawyer na sɛ safo no bi na ɔba no so so no adwuma no so de ne kɔ ɛno ntino aware na yɛ ware no abusua no efie no wɔ hɛ yɛ kyekye fie no wɔ hɛ adwuma mu no yɛ kyekye no ana ntɔ bɔ sɛ aware no dwumadie ɔba warefo no dwumadie so di ɛdema no kunu bɛma warefo no dwumadie so di ɛdema ne yere no na ye school aya kɔ akɔ akyire na adwuma ye nti no na ma atɔfɔm so wan me hu abusua bebre ya wɔ ma wa wo wɔ mpo no sɛbe ye kɔfa obi onni abatete ho nimdie bia ɔna ɔhwefie ɛtɔda na aduane aba ma bedi mpo no made na ye kɔfa no no ɔba no ɔyere no na sɛde ye sɛ ɔye ma no ɔhu aduane no mpo na ɔhu sɛ aduane ku pɛ na ya ya na sɛ edinsam pi edibanti no eye se wo kwara be ma se se unyo ba wako school de nanso hwe se school na wako na bebo ma waware no ayeden akọ enei aware bebre egu aware bebre akatia sisisu esan ho na yekọ hwe ni ntia
okay me dama se pa ofo safi na ode ofidi ato ha emema nkomo dwuma die na ye wo so yi na ye pese ye hwe bibi afa ni amema hia ewom oba na eho ansa na yaware ho eno na mene osofo Steven Ketia ni osofo Gansa
Omunikunu adentira suku na okoko dru akiri ndibia ekura no no afei ebu esese ode ma nikunu no onfa ma no inti dudu na awariye entanyina suku ehia papapa nemum yesu ade e wo munti no se upo uware oba wako suku edru akiri pa esese wo su nya akoma because so benya dibia eya na edubre bi onyintumi se bema na ye abusua no eti nti amamma bebre awade agu nti we ya enna ye ka ni se no yo ba na ukuradi bia bia hwe ni ye na mwa ma wa awade nyina e basa esan se uyi ba onso eyi abade ope bi otumi tonti no bema onfa onye dai enye hwe nti mu ha wo bi no no wunyade wakosku eye nenso emu hawo ewo ho no sa awade no dodo anta nyina nti ubehwe amma bible te sa no omo eni kunu no ena se we yile akosku kakra e boama no ma bi wa ye simple yemfa we ntua yemfa we ntua wa akosku nti no sisi anam de ato ho ena so nko osku a ansa no beti ase no gise wo ka se 1 plus 1 ansa no beti ase ese ye 2 no no wa ble yi so di we 2 a wa hu we ye 1 wa hu we e ye sey 2 wa hu imti se wo di 1 we beto ha na wo di we so be kan we hu a na ye sey aye mi nu di 1 ko school so ho ha no no eno so e ma ade bi a wo be ye anke straight forward mbe ko ani mu no mo be kwa nwanya ji se wa ye no 11 ansa no ate ase se won se baako ni baako ni wo di we ka ho a we ye sen no ate ase se baako na ade we ka ho a be sen be di wa ko school so ka 1 plus 1 no a de wo ate ase nti ehu emu bia wo ne hawo na se de me ka ye no e wo abrabo no so e wo e kwan obi afa so na ni yiye ye pie obi wo hwa ni nimdie wo fom nenso be ma oware no no etumi aboa no e ma ni nimdie akosoro ena ye obi wo so a won ba nu nyina no enko school bet na enye bo apayo won be kambo mu no afi de we ko school we so ye den e ko school ni nyina ye nhwe emu bia wo hawo yen hwɛ ne yen tutu ni nyina kama kama okɔware a hunu sɛ sɛ de edi ka kan hwɛ di bia wo mu sɛ wonim di akɔ akyira bo modern bɛpɛ sɛ ubenya de nim de akɔ akyiri kakra ana de otumi kenkan a opɛ sɛ wo boa no bɛ sɛ wo a ɛbɛ yi ɛna wonya de nim de so wo soro a ɛyɛ na ne nyina mu no so emu bia wo ne haw a ɛsɛ wo siesie ho sɛ saa haw no nyɛ wakɔ school wo ne haw ɛna ne a onko school so no e woni hawa wo to obu ase a e beboa ama wade no
na me fa kaka kaka enka ho ememma me so se sesie hu se school ene ejuma yo enyi oyireye emfiri ho mu se ye wo
oyira se die
ha ye wo wife ne ye oyire na obi a ye oyire no e wa se die ansa na wa munvu abeye mada so hunti so obey mother or yere no mfiri ho because you must be a wife before you can be a mother what I say na aya na how I ho ne say mpempi no say omunvu from one stage no aware no say wo obi onye si or yesije ni onware ye so unya ba ware a sije ni efiri ho mebwa obi anya ware a pasije die efiri ho obeye ware fo a na wo bɛyɛ maame a sɛ wo yɛ ɔyere no ɛnya mpepaɛ mm aja sɛ ɛnya mpepaɛ
na me ba chi wo na sɛ sɛ wo bu ɔso ɔbɛwo
mm
wa yɛ maame o ba bi anɔ ware
ɛnya papa ɛndɛ yɛ ka no sɛ bi no kwan no kwan so aha no kwan so sɛ no kwan so ne de ɛ sɛ wo yɛ ɔyere ansa wa yɛ maame
okay
aha no kwan so pa no say ekoye dia wo kan na dia na say no no afa kweti kwan na ne say kweti kwan no na ohawa wo ho ne say be me bia no wo kware a e say wo hu nyoma na ye keka no say e say wo say wo pa yire ana wo pa mame wo pa wo pa yire ana say wo pa ena say say mother what yes ana say wo pa financial financial no ye obi a obeboa financially nti ono no wo bi a okay me o ye adwuma sey wa ko school sey obetima ye adwuma sey sey nti no na so wo hwe sika odi baba ye den baba bo bu adwuma no
okay
di so obenye sika ne de a ene na so wo se oyere ye ne mame ye no obehwe wo ma ne obehwe wo obeye asede ama no ho beka wa je sey onwa wa ko school no ekwa kire bebre no how I ho no if say penivo sey wo ko dai anafo a unzuru ade ba kono
mm
so ko dana fa wuzra teta ha nti se wunya pause ope obi obi odiska ba be boa ah me my friend say financial ne dia e so hu se so be hwe wo ma no aho beka se obenya ne se wo yire no aho be ye dai aho beka fi se business for free bi e fe no opportunity cost aha bibi anu a wo benya no a se wo ma bibi ko ansa wanya dia wo kura mu no nti ɛno nti deɛ mametwe adwene sisu ne sɛ mema sɛ wokɔ ware a ɛ sɛ wohu sɛ mepɛ ɔyere wopɛ ɔyere a ɛ sɛ wohwɛ nnipa no a wokɔ wa no sɛ sɛdeɛ a nneɔma ɛwɔ no mu attribute no anaasɛ trait no ɛwɔ no mu no ɛbɛma no ayɛ ɔyere a deɛ kɔsɛ awieyɛ anaasɛ ɛbɛdu baabi no ɔyere yɛ no ɛbɛtɔ fam pasa ɛka ɛ sɛ mmaa bebree hɔ nom a all rise no ɛsiane wakɔ school no school nso kɔ du baabi a na wo adwuma sɛ wo to aso ɛfisɛ competition wɔ hɔ wan to aso a obi ɛbɔ nnura yɛ no ɔba bɛsa wo ho nti asɛ wo to aso nti dɛm a wo to aso no na word view sɛdeɛ wohu nneɔma no na ɛmu bie nti ɛbie bebree no a na nneɔma bebree a na nka fɛ sɛ no bua no gu so no afei wobɛgye ho akyinnyeɛ na bɛrima wei kora ɛdɛn na ɔno na ɛsɛ ɔyɛ mɛ kunu adɛn nti na mɛtumi atɔ me ntoma afura mɛtumi atɔ aduane a mpɛ sɛ medi bi a ka mpɛ sɛ metenem mɛtumi atenem na mekɔ hyɛ bɛrima ase na ɔyɛm sɛ kɔnoa aduane da kɔyɛ wei kɔyɛ wei na afei ɛde saa ɔhaw no ɛba ɛno nti sɛ wɔyɛ bɛrima no wotu a nom a ɛsɛ wodwene kɔ no ho a ɛfisɛ awareɛ no mpanimfoɔ se ɛware nti woboaboa wo ho a womaboa wo ho nkɔsi mfie mmienu ne nan boaboa ho nkɔsi mfie aduanan a wo ne ɔbaa no bɛtena ase mfie aduasa a wo ne ɔbaa no bɛtena ase ahwɛ sɛ deɛ wopɛ wɔ ɔbaa mu no woyere mu no ɛno ara na wobɛnya no saa a ɛfisɛ nneɔma no nyinaa no ɛyɛ ana ɛwɔ anim ma wohu sɛ sɛ wotena ase na wodwene ho yie na wohwɛ no yie a wohu sɛ sei ne bokakɔ wie wate ase na woanyɛ no saa na sɛ bi a wopɛ sesei no wopɛ obi a ɔyɛ lawyer obi a ɔyɛ accountant obi a ɔyɛ nurse obi a ɔyɛ doctor ɛno na wopɛ deɛ a ɛsɛ wohu sɛ wokɔ anim no ɛde ne haw no bɛyɛ dɛn ɛbɛba
okay ɛda ase papaapa ɔyɛfoɔ yɛda mo ase sɛ wotie mmarima nkɔmmɔ dwumadie yi ɛnɛ yɛpɛ sɛ ɛhu sɛ bɛ ɔbaa mekɔ ware no ɛde adeɛ suban bɛyi na mehwehwɛ afiri no ho ɛno na yɛsuasua a ɛne ɔsɔfoɔ gansa ɛne ɔsɔfoɔ stephen nketia yɛdi ho nkɔmmɔ kamakamakama yi ɛmenim sɛ awurade dom mu wo so ani agye papaapa mmerɛ no nti yɛpɛ sɛ yɛde sie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara bɛyɛ bɔkɔɔ no na nyame pa adasane no yɛbɛtumi asa atoa soɔ yɛsrɛ kɔsoa ma w'ani nye programme no hwɛ ɛm sɛ nyame nti ɛbɛse san yɛn na ɛbɛse san yɛn yɛawadeɛ ne yɛnnwoma ne yɛatetenam nyinaa sɛ mmɛma na da biara no yɛhu kwan a yɛbɛfa so a awurade yesu ɛne yɛbɛtena yɛpɛ sɛ sɔfoɔ
ntiyɛbɔ
no tɔfa ketewaa bi
woopɛ ɔbaa wadeɛ a adesua yɛ nanso nyame ama wo saa so a bɔ mmɔden sɛ wo so wobɛboa wo nua korɔ ma woakɔ n'anim afei bɔ mmɔden sɛ wobɛnya obi so ɔyɛ adwuma because ɛnnɛ sukuu yɛ a yɛkɔ nyinaa yɛ adwuma ntira deɛ ɛbɛdie ne deɛ ɛbɛnom yɛdedi sɛ no no so yɛa saa pɛpɛɛpɛ na adwuma yi so 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 bi wɔ so a woankɔ sukuu so a suansa no dwuma because ɛnnɛ sɛdeɛ wiase kɔ no nyɛ sɛ ube wale na onse gu demli fem. Mm. Bema nkwa antumi, saa no ba nkwa antumi. Inti, bibi biyaro asa utumi ko sku dure chila na yedi watu e jume suye mu. Ana jume bikura ono. Bomo din sa odie ni brebe ye. Na buwa muwenye kunu, ana wenye ayere. Okay. Ifli se, wadu onse begu demli femu die. Bema ebi waso ano pa, nwe jale se mm. Wane nam sa, tutura, 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 mpe jume binye. Onu kura su yise, eh, sapa wadie.
Kwa hao biba.
That's a sofo.
Yo, ngume suya, eye, enyoma, hunhia bako, ewa wariye mu. Nansu no, enye, se deme kaya no, enye garanti se, se unya, oba wako sku. Bama wawariye no, aye papa. Anansu, oba wako sku. Bama wawariye no, enye papa, anase be papa. Ni namu no, ase kekan, enyoma yake ni na, esi enim, titrupa, yosure rade. Titrupa, yosure rade, na fe, owo odo, edemam. Enyinti mema, se uko pe, oba na fe wawariye no, oba usure rade, na fe oba odo.
That's
so, yes, I know me, and I could be on it.
Yeah, that was painful. There was a pass, a tons of frames from by Mamma.
I'll
bless you, maybe see it to us, and I also for one Ketiania Bompire.
A radi crown crown, Edward, and answer so I shall when yum, a straw, a casemono, sent from Subi by a radius in Tin of a chair.
Amen.
If you ever bois, mamma, yet to tear no may ye near while we are, a radi what ya chain, a bear for fair, fair, and I show in me a refer do me. A source of Cosuana, if you fed ye. Fa ishe uhwan miyam awo nipe bebri asetine mu. Bra wo ma wo di sisi wa wari e. Na fe wo di pe ahon kamfos wo di ama wo mu. Ene edi ahon shawon sase kwa swa ashe uhwan miyam. E radi yusu di mu. Amen.
Amen.
Mayenti wonka. Freya isi namba iso 050-156-1849. Misi subio 050-156-1849. Ubeti miswa treya isi ye email address iso. Aeye adventistworldradiogh@gmail.com. adventistworldradiogh@gmail.com. Ubeti miswa treya isi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS17564. Edum Kumasi. Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nukwasem.
Yema yehu akwaba. Eba Ebrimu Nukre Asemwa. Minu mienu etwase yetie nesiesie yen. Ema ojia. Yambofu odie ba sa asisu ashe honbono. Ebrimu yehia Yesu. Sana Ebrimu nso yehia ojie. Na erade bejene mai. Ora Yesu simeimu. Mawa asema amen kwa. Adi wajie faundie. Ebrae no mayen tibi. Nene say insu ni yembany. Wo Yesu dinemu. Amen. Nyame ba ebrae mu. Nyame wa asem tiawa. Opese minu mienu yadbine wone siye siye yen. Yame bre wa ya bre papaye. Enam dobi ye yenti. Kase bi obi kache wa dobi ye dani di chenwa pape munti. Ene e den se yebe ye papa. Ba se otie akinkan se mwa. Po. Edema ni nyano ma no mo Philippians asafoni mo a ewo Philippians chapter 2 verse 4 na wa say let each of you look out not only for his own interest but also for the interest of others me no mi enu obi bi ya ma yenwene yenko a yenige ma yenwene yenko a yeyeyo ma yenwene yenko a yenige ne de ebenya ye ho beto ye nemom Yen yuni, I will fraud the mubi. Now, okay, free verse 3 bana. Was impobet to me in pa. Yama fro yen yon enyep, enyan questions in minumi no ya dear. Say, now, dinabo fro yon. Say, and I would demo fro on pie boom. Say, now, would the oka unia be a two features ah, minu ye wadidi. Atoda. And suka crevas the war. And suka crevas the winti. Wo hye nipa no amuna one ne nsere na nkampese wasere wade nyame ba ade bia yewo ade bia mewo onyame de ama me se emwa emu obi nso enenye enyame no mienu kwa interest ntine nyame de ama ye ne mo de ama me no mienu se emwa ye ma ofoforo bia ne wura ho ofoforo bia woni ni daso ofoforo bia woni kamafo onya kamafo me no mienu nti So the gift that we have, achedi ayewo, ah yetumi keke yewo, kasa aduma achedi, nyansa kasa, nyame di ama yense, emwa obi. Sai na wudi no bi ho. Sai na wudi ma obi. Sai na osinya ayemhye ema obi a. Oyira. Abujafo Yesu ba biem. Wode wogye ene fawudi e ba madasa. No he menu mienu se. Yenum kasa bi nti okra bi be ho ono awurade. Yane ye bi nti okra bi a wonnie ne da so otesumu ene ya ye da na di nti. Obenya Awurade nchen aba. Awurade no masam se. Maye mere papa ye. Menua kwoso aye papa wate. Orofo emre papa. Emfa ho ene kasa papa wo ye obi woni ode atua oka emre kwoso. Efri se ka Yesu Kristo ye mnu mie nu age nkwa no. Ka obre papa ya, ka obre ya, ka wanhu asenua no so. Ensam a ne manfo a wo be wuage won. Oka to no so. So aso e juda fo hene wode da kru bebubu asonda na wode ena me ensasi sema ye katru so nyina no o reason bia se obeka se an de moye nti me na ngu me gai na so nipa nkwagye nti nipa agye nti Kristo ko so ko nanim o ko nanim na ne ni wo nti na ne me gina ha ni wo nti nene metumi ekeka me ho ni wonti na me yebodi yebo medin fra abushafo enye wona urade do bechase ma ho kwan me urade mfa wonye na djuma ti won firi bone ho dwane bone ni akono na me woni nso de urade ayewo na de urade de ama wo nyina no de ama wo se papa na wo tu mfikira ho no bra na wo tan hia no no ma me na ota ba wo nchen no ni nti na wo de ama wo enye wona omanko anti sika wo no de ama wo se obi ani gentra edapade a wanya edan a wase obi ntra empempe ni memme na do so no do na meba ye meye wo kwan a ne ya ba ye nsemu ama fofura beboa ye ama onyame akoso atobe aguyen so amase yenye ebreimu me se urade se oma wunya mra nwa fofura mo mpa ye ma won urade ma omra bedie urade wan danse a cha fofura na de yesua ne de anim aboa ma fofura so atro no urade asem na siesie me no mienu nyina ama Kristo ma ye no me se urade se ebreimu urade won hira on hira wugye die den oma yokodro won hom na so na asemu kwasi awiye na si wo kra ye ora yesu bo na ma yokodro won hom me ye no fofura se ne wo do ye na wo to mpa be wu ma ye no na si ye kra ye wo Kristo yesu dine mo nti amen
Yemre na son, minya yanka, demu inyi na ya ne wa, na anso osi ye chaso. Enu inti no, me sanye akaye wo se, ya pese yeti wonka. Inti freye in ebesi 050-156-1849. Misi subiu, 050-156-1849. Ube timi so atreye in abesi abefo, inti time fidi eso. Adventist World Radio GH at gmail.com. Adventist World Radio GH at gmail.com. Obetimi so atreya besi address so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS17564 Edum Kumase Ghana West Africa Nyamisra opi se wutie me din de ekwia sabia
AWR